dande studio kalangu kettini don kibaruji modo e fulfilde ko min Omar Ahmad janganta do masinaji Abdullahi Bunga ander ko kibaruji meden ni en kala hawri tere don der nyame hawri tinde durobe e remobe be Niger Burkina Faso e Mali dun to koro majum woni hebude laabi ko tokkitito hebande mosola woldeji hakkunde durobe e remobe non ni mbi'e hande subako woni ko ɗon fuɗɗa ɗo nder ñame wattugol talkidime kiiji ɓiɓɓe leydi Niger do gollitirɗi jamani ko wiite internet o porje du mbi'en union européen e unicef kam wallitito majjum yewtere meɗen pindina hande yatana haalo a caggal tuugal ko hisinta nimɓe ñaw coronavirus ɗum waɗana ɗo nder Niger no ɓiɓɓe wuro ɓen keɓiri baɗirde kure ɗe toon a kaaliri caggal batte ɗe ɓe keɓi tufaade kori jamirte modon biani fedde joda kalen do fi faba e naral hawritere hawriti horebe durobe e remobe be Burkina Faso Niger Mali do der nyame de hawritere du filla keri leyde yeru no Boubacar goto tawado der fedde de wi koro majjum woni tefude naral hakkunde durobe e remobe der Sahel kolati mbi'en illu go'o yaade ɗiɗi leru juin duɓujinaji ɗiɗi e nogayi no woni ɗo enda nder leydi meɗen ñame ternan fudda e Ahmed Yey fotto e majjum
on a mis en place des réseaux de
min joƴƴini pelle horeɓe tawteɓe guure laatiɓe du konno ni wakkati fuu no mbawi wadde narral hakkunde muɗum en e dow fi nawtorade laddeji kañum e kulle kawtaɗeɗen dow pamral laamiɓe tuɓe tawaɓe e nokkuje ɗen ɗum du kam wonno hono joosi ƴewama hakkunde remoɓe e remoɓe na duroɓe e remoɓe e yimɓe woɓɓe nawtortoɓe laddeji kañum e kulle kawtaɗeɗe e jaayeɗen enda so satoromaji heɓama tawe eɓe mbawi moƴƴunde ɗum seɓe keppi du ɓe daara wawɓe wallitudde ɓe moƴƴina ɗum fa woɗa hande nde e le wakkati mo tawiɗen rafi hakkille fukkingu rafi ndena ko tawa ɗum kulle ɗe wonƴitake saabu nawtorade laddeji ɗi e jaayeɗe kulle kawtaɗeɗe koye muɗum wala no waɗno waɗano arande ni enda ko ɗum wardi noon enda ni min mbito joom omin ede min daran dabareji goɗɗi mbawɗi hoƴƴede himɓe garti no gorno ni enda ara fi oɗo
de rétablir certains liens pour sauver ce qui est sauvable
nanni mbiyen kulle ko woni no tettito nokkuji hano kowobbe e fungoji leɗɗe ɗum ɗon fujjungo ɓiɓɓe adamaɓe no tawa e majjun no wonƴita nokkuje ɗen tettito ɗum docteur Madougou Garba hoorejo Sarusi tokkitittoɗo fi kowobbe mo Sarusi kawjiɗo renugol fungoji fammini ko ɗum waddanta ɗe nokkuje Moussa Mamadou yewtide makko
mi fuɗɗiran hoore gom bangore nder guese kamanaji bonnina hitaande duuɓi ujunere e keme jeena e lasojina e sappo e ko dekki nden hoore de enden naati leydi Niger no woodi du kaden fa hannde gilngu ñaamowo kakoli tamati leyɗe soɓɓirde Amérique to gilngu ngu tokki naati leydi meɗen hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom gilngu bonnowo butali gawri e bayeri kandu no miile ko ƴuwana ton enden naati leydi meɗen no bonnina guese amma gilngu tamati guukay tamati aubergine poivron e tonka kanni bonninta nden eɗen goodi doomi ɓaleeji e abadaji tawteɗi nder cuuɗi meɗen ko limte nder irko bonna guese e awdiri ɗo leydi
Niger
hande subaka woni ko ɗon fuɗɗa ɗo nder ñamey gollal wonƴitigol talkidime kiiji ɓiɓɓe leydi Niger do gollitirɗi jamani e wattude ɗum ɗo ɗon o sigila du mbiyen fedde leyɗe duniyaru hawjinde mburdan sukaɓe unicef e fedde leyɗe tubakoɓe wittede union européen kam balliti Madougou Cissé ɗum woni ɗiɗaɓo ardiɗo fedde unicef mo Niger haali dimma ceede majjum no ɗum foti e mana majjum ɗo nder Niger asuman sina yewtide makko
jusqu'à ce jour
fa warde hannden talki ɗi nawtorte yimɓe gaɗane talki ɗi leydaku e ko nandi titta kanni goodi nder sarusuji ɗi ɗum du hannden ni de en daari e gaaki ngam yaadu yeeso heɓake sanne ordinateur e ko nandi titta fuu no heɓo no hoyna du gaɗol talki ɗi leydaku ɗi e ko nandi titta ndenne sigila cingaɗo hannden o ni nde yarama yeeso walliran sanne golle ɗen endan ponndito tawe du no moƴƴi ɓi leydi giɗuɗo fuu no wawi dow ko yawi waɗanede talkuru ɓi leydakum nane de waɗi tefude hindu mum gom du hiite dow ko yawi barol ceede himɓe e gomnati kandu ɓuytira ɗum woni nafakka sigila gonaɗo no singe o o waɗan du fa hannden leydi meɗen limte nder leyɗe ñamminteɗe nder filla waɗande ɓiɓɓe leydi mum talki
qui servent d'exemple dans le domaine de l'état civil
ɗo yaade yeeso mbien tampireji nimbe tokkirobe lawal agades arlete no hantam gangolal gadol kodorko telwangol witake do hemre chapande jeddi e jegom yeru no directeur kawjido sarusi kawjido filla nyibdiji e gadol labi mo region agades famminir bandi min Musa Mamman kepdo lamdadem.
Nous sommes tristes.
Min belte ke sanne e do majjum sab min jey fato min jey golde no warani enna. Ni min lani hunno ko lati welan sanne kerol timbe region Agadez fu.
Region Agadez.
Ne peke ma. Mi weli kam galla wonno ko bonul maggol waddani himbe Agadez sadarma. Ganno wodi ba nawnibe. Wakati jugum wadino ko ba lawol Agadez tirozerin tadi. No wodi rewbe henawabe gombe no wittude yare loktorore ko bonul maggol faddibe. Fino momi tori sanne handen ko golle de no woni no yaha no handiri dum welimin minen jingana gombe no gada bawde mu en ganjaaki yeso golle de
ke sa avance
de travaux avance gollangal non non ya yeso on non ko lati du nafan himbe fu erdoni min kedino kulle wade gongaaji ko wana hala ko
pas des actions politiques
nan ni bien mawdo biro jodani go leddi Niger tawado e jonde tonda leddi Côte d'Ivoire der andinore makonde o wadi wurtinde go lewru juin dub ujinaji didi no gaye go o fenni dum woni halaji gondi no ya warta e hollude video to bibbe leddi Côte d'Ivoire ngodi no torre e der andinore de do e video gondo no ya no warta wakati munni do nda chagal nde video gon hollano jeddije didi ni ko dum lati bibbe leddi Niger tawabe to nda Côte d'Ivoire torrama kanjum waddi ko mawdo biro jodani gu leddi Niger tawade to nda Côte d'Ivoire o hakinkini e famminde ko bibbe leddi Côte d'Ivoire lati be no werbe non manen bien Victor tobe leddi med e Niger gam alla e tokkitade labi hakkeje bibbe adama be nonni be gona ibe gollirane non bita ana kondarta filla kantol sigila jandeji hakkundeji tendan duci do hemre chapande jenay on fu gasinama yerno Alassane Ibun Ardido Sadus kawjido filla jandeji hakkundeji mo departement on wiri o wi faddindeji jandeji sukabe jangobe janginobe wadai chadale ko durimani arto ciudi gadoji tewterudi Alassane Ibun nani ko wi Abdulaziz Danyuma.
Le taux de progression
sembe ko jangina der kala suuji natobe tewteru hikka har ko darta filla teful brevet der jangirde den endan idum feru diri gan jangirde den endan no ardo diri der jandeji ko amma sembe ko jangina o fu de darama no tawte chaka pecce la sojina e sappo yade pecce hemre den fu do ko wi a jangini lycée der mun sembe ko jangina kandu no tawa chaka pecce la soyi tati e sappo yade pecce la sojina e sappo e joyi do pecce hemre ko a jangini amma wakati on enda hejoran dimma ko wi a jangine dum fu hebe janginede ga handen ni jangobe ben e janginobe mu en fu no tittinkini ko watta dimma on enda fu hebu fadde mu en yehude laso e didi lewru juin gante fude berve e laso e jeddi lewru du enda gambak on enda joni der departement on miden etude digginol jandeji berve undu gan yewtinade to be digginay don be ballire do
majju
Saros kawjido filla yilaru andita duniyaru kambe gollal jungo mo region nyame illu nogay e jenay lewru men warde didi lewru juin dubujinaaji didi e nogayi e go no hen e sigila lumo hollude are chuuch dum woni to sudu hawjindu filla gollal jungo mu gallore nyame do koroma jundu woni hollude hano bi en gineji lati di ko watete der ciudi lecena e konandi e mononi yeru no ardido sarusi kawjido filla yilaru andita duniya e gollal jungo Mauricio nyame famminire Abdoulaye Saleh Mokhtar Hamad yottidem
les salons
salangiji lete jaman e kirol ar sudu e tabuloji gattete der bureau gaddirte di palansu na jande fu no tawa do en min kebi himbe dubbe garde juri to lumo kollol gol fudo la sar himbe buri warde bani himbe chodai be pama yani ko leddi Niger no wada are lobbi min kolla himbe ko bibbe leddi Niger no tawra e nyanyal dow filla golle junngo. Yiɗaɓel gel dow premier ministre leydi Niger juurake nokkure de ngam o holla sarusuji leydi ɗin yonayi ɓe ƴuurowa are gatete nder bureauji maɓɓe leyɗe yaasi. Nden ne ɓiɓɓe leydi Niger golloɓe golle junngo no waɗa ɗum ngam gomnati sooda are bureauji to himɓe gaɗoɓe golle junngo ɗe.
ɗo enda nder leydi meɗen Niger illuɗiɗi lewru décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o noon seni neɗɗo no yiɗi wadde hano mbiyen sigilade batu say to tawde a talkuru licence ano ko jon campagne dow filla fina tawa noon ardiɗo fedde yimoɓe ɗo enda nder gallu meɗen Niamey wi yetti ngal gollal ko ministére hawjine filla fina tawa wari e miccintinde waɗoɓe batuji ɗum. Kettine nane ko Omar Salifu famine Habibu Garba Domaj.
Avoir cette licence
keɓol talkuru ndu wiyetendu licence no wooɗi sanne saabu no walla neɗɗo ɗowtono laabi laamu. Ɗowtinade laabi laamu kandu no walla neɗɗo rento e dow himɓe laatiɓe no immoto no waɗa kulle dow fewre ɓolde. Wakkati nde coronavirus o wonnon ɗo e jiile hôtel uji kewɗi no waɗa batuji e hiiroji ko laatiɗo ko nan ɓe ngala talkuru kono hokkore neɗɗo laawol waɗa batu on enda dow ñande muɗum himɓe woduɓe laawol waɗa ɗum ɓe enda ɓe janci ɗum sanne ko gouvernement no acci himɓe no gaɗa ko yiɗi fou licence o ujunaji capanɗe jeegon ɗo hokkoto ko hokke ɗum. Sa heeɓidu fou nden ketta gaɗa tal goɗɗi takkodira e muɗum jaaha to himɓe walloɓe e goldirteɓe ɓen endan tan talkundu wala kanɗo laa to hoorejo hunde enda ka imoto ya no fiya damolle himɓe gan tewtude wallitede ndenne talkundu keɓol muɗum no hokka neɗɗo tino sanne
permet d'avoir des chiffres aujourd'hui dans ce secteur.
Studio Kalangu
Difa do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Menesorowa do Radio Mangari
Lamba Chapante Jena Ejoyi Topere Ego FM
Ngengemi do Radio Dilerem
Lamba Chapante Jena Ejena FM
Kabalewa do Radio Mambio
Lamba Chapante Jena Ejena FM
Studio Kalangu
Sengarte yewtere meɗen pindilon mbiyen ɗuuɗal leyɗe Afrika puɗɗi sigila tuugal ko hisinta nimɓe ñaw coronavirus ko laati no dow ballaga feyɗe leyde duruyaaru hawjinde cellal ɓiɓɓe aadamaɓe. Mbiyen duni o sigila laati ko watta mbiyen waɗi milliyaruji ɗiɗi batte ko leyɗe hemre e capanɗe jeenayi kamɓen keɓi ɗo Niger. Noyi nimɓe keɓiri laawol wadde ngol tufol Olivier Sogbavi.
Fadde kure ko hisinta himɓe ñaw coronavirus yottaɗo ɗo Niger. Hewɓe himɓe taaɓeɗe ene gallu Niamey hono Hamani Abdoulaye kañum Giyagi Cubbal ɓe fuu ɓe nayeɓe noon enɗan eɓe keɗi faande ɗum yottake ɓe keɓɓe gaɗa kamɓe ɗo konnal tugal maɓɓe ngal no hanniri eno wooɗiri
a iɗum wallire himɓe kay hana safari ni noon ko neɗɗo wala sembe ko sooda kanni wadda neɗɗo no waɗane ɓolum heɓa jamdu hana sayni neɗɗo ɓado waɗane na nde Allah jaɓi du ñande fuu ɓe gari himɓe burtoto tufe ñaw coronavirus no hetorrude himɓe ngam wi'ama durma e hoore na hoore ñawgu waɗanta neɗɗo miɗen tawra durma ka min jaɓan ya min tufe ngam miɗen ɗon miɗen torro.
Leydi Niger fuɗɗi wadde hono tugal ko hisinde himɓe ñaw coronavirus e lewru mars ƴaɓɓindu enda ɗo en gallu Niamey caggal mum non wonno ko ɗum hinne ɗum yaare e nder région ji fu nder leydi ndi enda bakodu konda himɓe gannama tindi e pirtol ko e dow majjum warde jonno woodi himɓe laatiɓe yardaki e dow kure ko hisinto coronavirus.
De gonga fadde am tufede sayni mi ƴewtinake mi heɓa habaru dow batte ɗen mi daara du fa handen de goɗɗum hewtaki aram e tufaɓe ɓen. Komi hiino waɗe nder leyɗe to himɓe gonano tufe batte ɗe fuu ardiɓe leyɗe ɗen ka en artira ɗum du yeeso jama aari fuu nden ko himɓe ɓen jaɓi no gara no tufe ndenne ɗo du himɓe jaɓa de ni ardiɗo leydi e wonɓe nder gomnati makko gari tufama himɓe gi
sikka sikkaji no heddi e himɓe woɓɓe
miɗen daara télé miɗen gi'a du ko wonno waɗa ɗum du wattanimin hoolare tubakoɓe ko jaɓi no tufe batte ɗe ndenne ɗum du no holla ko batte ɗe endan no buuɗi nokkuji meɗen kawta kamɓe du ñawgu ɓurtorrude dina en ndenne hana gam ɓe jaɓi iɓe tufe watta min mi jaɓa mi wara mi tufe min tawni mi daari no ɗum woni ɗum yaara ɗowto amin nden komi yaaha mi tufe.
Bako tawa lamdi heɓaka e majjum sanne ɗa haɗa ɓiɓɓe leydi Niger hewɓen ɗon laatiɓe no jardi wadde kurɓen endan woɓɓe suɓeke mbiyetegal sino farm leydi chine kañum wonko waɗi ɗum woɓɓe ɗo kono suɓakina as AstraZeneca ko vax duri dobe coronavirus won ko waddi dum.
Je me suis fait vacciner.
Min mi wari mi tufama mi loktorojo mi do watta dane dum himbe gara tufi. Batte de wawade denne himbe gara tufi.
Se faire vacciner.
Dawan tokki baruji med e fulfulde tili kirtanto jamhirti.